Another one. Julpo Sarion Records Pinan Production. Mutima kwango kutute, ebirowozo byango bitute, ebigambo byango bikute, mukwano kwagala, aha, omutima kwango kutute, ebirowozo byango bitute, ebigambo byango bikute, sikyayogera, nze bwinkulaba omutima ndaluba, ah, gwe njagala, nze bwinkufuna gwe baby okimala. Jangwe wange, omponya bawala balala. Ah, nesunga loli jagwe tia. Obulamu bwange bufune kula. Omuntu nga gwaya kisenjuba. Olichenyanja kuomponye ntula. Olichimuli gwe chisikirize njuchi. Omukwano jangu tunye kabisi. Omutima gwange, okutunze tunze. Muli, ebyange byonna. Sinze mukwano kwagala aha omutima kwango kutute ebirowozo byango bitute ebigambo byango bikute mukwano kwagala aha omutima kwango kutute ebirowozo byango bitute ebigambo byango bikute obankuwechi omukwano manye nti nkwagadde mbuza nkolechi omulunjo manye nti ontankute baby njagalo vele owange akasete kolya konga kange ebikulumo bigambanga konze omukwano gwolino guwanze ekikulumya tochitango ndi kumpi ekikonde sumulula fazali nyina obuzibu bwokka bwamanyi bwe bakwata kunfuuka nga chani ono julipo nekisitita eno likodi sitalionita ono julipo nekisitita eno likodi sitalionita mukwano kwagala aha omutima kwango kutute ebirowozo byango bitute ebigambo byango bikute mukwano kwagala aha omutima kwango kutute ebirowozo byango bitute ebigambo byango bikute naye mukwano kusaba jeno jendi kuba omutima kwango kulwaziza abalabi balaba ndwadde baby bambu sobadechi naye mukwano nkolechi zembulira mpitewa yokufuna nkwatewa mukwano ndi wala nyo era kunjagala okimala baby kalo okimala eno lavu yebikola sidalu omutima gwokusala ngembalu Omutima kwango kutute, ebirowozo byango bitute, ebigambo byango bikute, mukwano kwagala, aha, omutima kwango kutute, ebirowozo byango bitute, ebigambo byango bikute.